Neleke nyumbani, nataka kwenda kulala. Nimekula peki mbili tatu na sasa zimenikolea kichwani. Popote niendapo, bahari ni hasa nchi kavu. Tasikia nikiimba wimbo tena, jina langu Bwana Yesu. Jina langu Bwana Yesu.